Yeah. Straight out of Gambush. Dive in. Yeah. Eyo my blocks wise G black beats kwenye mtambo leo time bitch vina nipo straight out of Gambush. Siulize lado nipo fresh na mavado midundo na big screen but wa mess na Ronaldo ka slim shady na drop cars bila attention no info no kiki no limitation mkali man. Sihitaji confirmation nikubalike na mtu ndo nikae kwa attention. Mnawaita wakali gas care for the mic wana record track mbovu na wana share kwa mafans. Legendary kaanguka na subiri another chance. Utasikia nalinda blandi na nachana mpaka basi. Tuliza wenge basi wajuba wanapita ukizingua kifo ndani ya sanda kubwa na jitwisha. Na script inaunganishwa baadaye kicheko mani mtaani unachekwa mpaka Twitter. Wanamjua tai as a entertainer chafu mbele yao Bernabeu Karim Benzema. Jifiche wema ukinukishe tena vujisha bila uandishi ndo utwite tena. No hard feeling mecheza na emotion nifanye business ndo track itoke. Industry haitaki mfoke akipendacho binti atanunua my bloody oten. Yeah. Na leo mimi hapa slainiki hata mkinipa gigi papa. Msela wa zamani kawa snitch gafla anavujisha maneno kawa binti labda. Yeah. Na wakusanya kama venue mmecheka nimemindi na wakili kama Venom. Yeah. Sawa mpo kwenu mnabania machizi nani atalisha dada zenu. Time ya fact no room for the lazy. Fulu mapozi Babylon kiss to the lady. Utoto ndo spendi kutoa hela ijetosha lafu na jifanya kusubili change. Amni somi luga gonga na guvu ya mamba kumae ushu. Mapanga muzai bushu unapanda tuchai uzi unasanda kudai mbuzi. Mikwanja ndo sign useless ya kwamba ufai. Die. Yeah. Shakta Baba Bomba Baba Mariki Black Beast, you know what I'm saying? Yeah.